waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dalkan Australia, habdhaqanka goobaha shaqada waa ay ku kala duwan yihiin shirkadaha iyo hay'adaha kala duwan. Laakiin waxaa jira shuruuc aan qornayn oo inta badan ay shirkadaha iyo ganacsatadu raacaan. Waxaa taas dheer inay sidoo kale jiraan shuruuc goobaha shaqada oo aan laga hadlin marka dambana isu beddela xeer bulsheed la wada isticmaalo. Qaybtan ka mid ah barnaamijyadeenni Australia Explained waxaanu ku eegaynaa shuruucdaas aan qornayn sidii aad u ogaan lahayd marka aad shaqo cusub bilaabayso. Marka aad shaqo cusub ka hesho Australia, waxaa lagama maarmaan ah inaad fahanto shuruucda aan afka laga sheegin ee shirkadda ama meesha aad u shaqaynayso. Robin Jones, oo ah professorad ka tirsan macadka ganacsiga ee jaamacadda UTS, ayaa sharaxaysa.
So whilst we have these sort of written codes of conduct, it's those unwritten rules.
Marka aan leenahay xeerar qoran oo inta badan xakameeya sida aanu u dhaqanno, waxaa caqabado ka imaan karaan xeerarka aan qornayn oo saameyn kara horumarinta xirfadda ama shaqada qofka. Sababtoo ah haddii aadan raacin shuruucdaas aan qornayn ama aadan la socon, waxaa loo arki karaa inaadan shaqaalaha kale la shaqayn karin ama aad tahay qof aan la qabsan karin habdhaqanka goobta shaqada. Professor Jones ayaa sharaxaysa waxyaalaha ay tahay inaad isha ku hayso.
Some of the common ones you might hear about how you work at your desk, so it might be about whether you're engaged.
Mid ka mid ah waxyaalaha inta badan aad maqasho waa sida aad miiska aad ku shaqaynaysid uga dhaqanto. Waxaa dhici karta inay tahay sida sheekooyinka shaqsiga aad ula wadaagayso shaqaalaha kale adoo fadhiya miiskaaga, inaadan telefoon ku hadli karin iyo inaad ku hadli karto oo kale, cunto ma ku cuni kartaa miiskaaga, xanta goobta shaqada, iyo arrimo kale oo aad u baahan tahay inaad fahanto. Inaad u hoggaansanaato hannaanka labiska ayaa ah arrin kale oo muhiim u ah dhaqanka goobaha shaqada. Inkastoo goobo shaqo oo badan ay leeyihiin nidaam ah in qofku dharku doono xirto oo casual la yiraahdo, ama ay leeyihiin dhar xirfadeed go'an, waxay ku xiran tahay hadba shirkadda ama meesha aad ka shaqaynaysid ama nooca shaqo ama goobta shaqo u gaarka ah. Marka laga soo tago xeerarkaas muuqda, Professor Jones ayaa sheegaysa inay sidoo kale jiraan xeerar aan afka laga sheegin oo la xiriira dadka kale ee xafiiska kaala shaqeeya.
Some of the others might have to do with how you build relationships and how you network. There's often unwritten rules around.
Kuwa kale waxay la xiriiri karaan sida aad xiriir ula yeelanayso shaqaalaha kale. Waxaa inta badan jira shuruuc aan qornayn oo looga dhaqmo goobaha shaqada, waxaana ka mid ah sida loola dhaqmo ama loola xaalo siyaasadaha goobta shaqada ee hoose. Professor Jones ayaa intaa ku dartay inay jiraan shuruuc kale oo aan qornayn oo muhiima oo la xiriira noocyada emailada la iskula xiriiro, oo ay jiraan qaabab gaara oo loo qoro ama loo diro. Christine Castley waa madaxa Multicultural Australia oo ah urur fadhigiisu yahay Queensland, kana caawiya dadka soo galootiga ee cusub sida ay ula qabsan lahaayeen nolosha cusub ee gobolka Queensland. Waxay sheegtay in nidaamka shuruucda ballaaran ee goobaha shaqo ee Australia looga dan leeyahay sidii loo difaaci lahaa xuquuqda iyo badqabka shaqaalaha.
The Australian workplace is, I think, very highly regulated, possibly more highly regulated than the
goobaha shaqo ee Australia. Waa kuwo aad loo nidaamiyey ama shuruuc loo dejiyey, oo ay dhici karto inay ka shuruuc badan yihiin ama shuruucdoodu ka adag yihiin dalal kale oo badan. Waxaanu leenahay mashruuca xuquuqda shaqaalaha soo galootiga ah. Waa mashruuc dadka lagu wacyigelinayo mushaarka ay xaq u leeyihiin, xuquuqda kale ee shaqada ay ku leeyihiin, saacadaha shaqada laga rabo inay shaqeeyaan. Waxaa sidoo kale jira foomam la xiriira canshuuraha, lacagaha kaydka ee superannuationka la yiraahdo, iyo caymiska. Najad Basar waa madaxa laanta afka Turkiga ee SBS. Wuxuu 20 sano kasoo shaqeeyey Turkiga ka hor inta uusan Australia soo degin. Wuxuu sheegay in goobaha shaqo ee Australia ay ka shuruuc badan yihiin ama ka shuruuc adag yihiin Turkiga.
Bullying is a norm in Turkey. It's expected. It's like, okay, the bosses need to be tough and the employees need to
in qofka la dhibo ama loo cagajugleeyo ama la handado tusaale ahaan caadi ayay ka tahay goobaha shaqo ee Turkiye waa wax la filan karo iyadoo la leeyahay waa sax in qofka madaxda uu noqdo qof aad adag oo cadaadiya shaqaalihiisa qofka shaqaalaha ahna waa inuu markaasi raaco amarrada waa sida saxda ee loo qeexo cagajugleynta ama wax bullyingka la yiraahdo eexda jinsiga ku salaysan iyo hadallada ka dhanka dadka isku jinsiga ee isguursada Australia cagajugleynta ama bullyingku gacan bir ah ayaa lagu qabtaa waxaana goobaha shaqada ka jira nidaamyo wax looga qabto ama looga hortago Mr. Basaar ayaa sheegay in qaabka loo soo bandhigo khilaafka jira ay hadba ku xiran tahay xeer dhaqameedyada la isticmaalo goobaha shaqo ee Australia inta badan khilaafka waxaa looga wada hadlaa si ixtiraam ku jiro oo wax lagu hagaajinayo
There is this work culture of politeness. You have people appear as if they agree.
Waxa Australia ka jira dhaqan shaqo oo edaab leh. Dad u muuqda inay kugu raacsan yihiin fikradaada oo marka hore lahaa waad saxan tahay, waa fikrad fiican. Kadibna wax ka duwan la imaanaya. Waxa isku dayayaan ba inay hadalka oo dhan dhinac kale u duwan ama u jeediyaan. Turkiye wax walba waa cad yihiin. Wuxuu si cad qofku ku leeyahay, maya waad khaldan tahay. Tan ayaa ka saxsan taada, ayuu yiri Mr. Basaar. Waxaa intaas dheer in Australia dadku isku salaamaan gacanqaad, hadal ama madaxa oo la ruxo noocyadaas oo ah sida goobaha shaqada laysaga salaamo. Ms. Castley ayaa sheegtay in inta badan ay fiican tahay inaad ka fogaato inaad dareen jacayl ah oo muuqda u muujiso qof aad isla shaqaysaan.
There are some countries where it's actually customary to hug everyone, even kind of do the double cheek kiss, which is
waxa jira dalal ay caadi ka tahay inaad qof walba hab siiso ama xataa aad labada dhan ka shumiso runtiina ma aha wax Australia laga isticmaalo ama laga sameeyo halkan dadka qaar kood ayaa sameeya laakiin waxa jira dhaqamo kala duwan sida kuwa Asia oo aan gabi ahaanba laga ogoleyn arrimahaasi goobaha shaqada Australia waxaa sidoo kale aad loo qiimeeyaa inaad waqtigeeda shaqada ku timaado oo aadan soo daahin waxay muujinaysaa inaad ixtiraamayso waqtiga dadka kale waxaana loo arkaa oo ay astaan u tahay sida ay kaaga go'an tahay shaqada aad hayso Professor Jones ayaa sheegtay inaad fahanto dhaqanka la xiriira saacadaha laga rabo inaad xafiiska joogto inay sidoo kale muhiim tahay inaad fahantid
Whilst there might be written in your employment contract there's often this unwritten rule where people may work
inkastoo ay qandaraaskaaga ama kontraktigaaga shaqo ku qoran tahay haddana waxaa jira shuruuc aan qornayn oo hay'adda ama shaqo bixiyuhu leeyahay oo dadku shaqeeyaan wax ka badan waqtigii loo qabtay oo xataa habeen ay ku gaaraan marka waxaa dhici karta inaad shanta iyo barka galabnimo dhammayn lahayd shaqadaada laakiin aad ku gaarto toddobada fiidnimo haddii marka aad saas yeeli weydo oo aad shantii iyo barkii galabnimo ee lagu qabtay ka baxda shaqada waxaa loo qaadanayaa inaadan ahayn qof ay shaqadu ka go'an tahay oo waqtigiisa aan u hurayn waqtiga yar ee fasaxa shaaha ama kafeega loo qaato ama waqtiga cuntada waa mid caadi ka ah goobaha shaqo ee dalkan Australia waxaana loo arkaa fursad dadku ay ku sheekaystaan oo ay isku bartaan hase yeeshee qaar ka mid a dadka soo galootiga ayaan iyagu laba socon dhaqankaas waxayna u arki karaan wax anshaxa ka baxsan ama waqti lumisa tan ayaa ku dhacday gabar soo galootiya oo Ms. Castley ay ka caawisay sida ay ula qabsan lahayd shaqada cusub.
She said everyone kept saying let's have a coffee and I don't drink coffees and I would just keep saying well no because I don't drink coffee and I didn't.
Qof walba wuxuu igu leeyahay kaalay kafee aanu doonane waxaan ku dhahaa maya sababtoo ah anigu kafee ma cabo laakiin waxaanan garowsan waxaad cabi kartaa wax aan kafee ahayn kaalay aanu kafee doonane macnaheedu waa kaalay aanu sheekaysano oo isbarano waxa intaa ku dartay in faham darada shuruucda aan qornayn ee goobaha shaqo ay keeni karto in qofku uu go'doomo ama kelidnimo ay ku dhacdo inkastoo ay muhiim tahay in shirkaduhu fududeyso qaabka qofku kula qabsanayo goobta shaqada sidoo kale qofka shaqaalaha ayaa laga rabaa inuu la qabsado haddii su'aalo uu weydiiyo dadka oo uu yeesho qof tababara sida Ms. Castley ay ku talinayso
what a person coming in as a migrant at the workplace could do when they start is to kind of say, I need to understand
qofka soo galootiga ah ee ku cusub goobta shaqo markay shaqada bilaabaan waa inuu yiraahdo waxaan u baahanahay inaan fahmo dhaqanka goobta shaqo si hawsha sida ugu fiican aan u qabsado taageero noocee ah ayaan ka heli karaa shaqo bixiyaha
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.